Nataka kuwafunza chorus. Are you ready for this one? Tunasema amane.
Sifa zote zitange baba yetu babae sikufikie. Sifa zote zitange baba yetu babae sikufikie.
Now this one is our time. everyone. Her name is Dindi.
Sit under the sun.